Yeah.
Zlouder.com.
Swiss Woman Chiki.
You're twisted. I got you, man.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
It's Moji.
I've been looking for somebody like you. Someone to call my boo. Someone to be with. Only kunda kwa jenine. Ndiwe my lover. Lelo ndiwe po wanga. Mutima wa sanga. Lelo nikale po na wewe. I thank God for creating you, eh. Nifuna nyani yanga. Lelo na mpeza real lover. Ndiwe muzanga. Ninga itane wanga. Mutima wa sanga. Lelo nikale po na wewe. Aye, aye, aye.
Need in my life in a cheap as a chukoni nezo sakila no lie. CV zakasila until I make you my wife. And I promise to love you baby boy until we die. Na hipe za mbambo yanga wama kuma na wanzanga. Tie smile for me, diwe che oma nipanga. Biti yeka yeka ala mami ilalanga. Olo pache panda ndiwe weka wama langa. Kuse ni forever olo ikose my dear. Sini za kusia mami sidete munia. Osa ni daute ayuwe chosa pona fear. Majabo kuzonda wama funa nga kusie. Hello my family is willing to see you. Pali beche iwe ni mankala chesati. Olo wani seke kutindine ishi maini. Until now I can't believe that you are mine.
Aye, 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 aye.
Number one, wapani suka tumbale soon, nipeleke kwanu. Niziva ndiwe wanga pati kalipo clash. Olo ndiwo kongola salamu nileta cash. Mkati nilinawe ine nima vyela petya. Ex ni nkalamba iwe ndiwe cheka mbetya. Nifuna usiverenga kani kalavuleta. Diwo posa na kopyuti yako niyo sheta. Teron matwala mutima ngati sinina kuone. Bedima ni beula tulo sininga tuone. Nima kumenyera nkondo elo siniza kaleka. Nima funo kufira manje unga saliweka. Nisetiriko jino takata pemba. Ndiwe chibiongo changa olo sunga la panepa. Beauty kama sango, jiwe number one. Unigwirire mendo ndawa ngata vire kwano.
Aye, 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 aye.
Zlouder.com.